weerarkan iyo waxay dawladdu aaminsantahay inay ka dambeysay koox ka tirsan xarakada la shabaab deegaankaasi ku dhumaaleysato waxayna ku qaadeen gaari bas oo ku socdaalay deegaanka qorof xaraar inta la xaqiijiyay waxaa baskaasi ku dhaawacmay laba qof oo keliya kadib markii darawalkii uu joojin waayay gaariga labada taayar oo ugu horreysa mid ka mid ahna ay banjariyeen kooxda weerarka ku soo qaaday risaas ay ku soo fureen kadibna waxa uu darawalkii isku dayay inuu la cararo ilaa laba kilomitir masaafo gaarayso dadka gaarigaasi saarnaa guddoomiyaha countiga Wajeer Jacob Narengo oo la hadlay laanta afka soomaaliga v o eda ayaa waxa uu xaqiijiyay dhacdadaasi
first with a punctor and then almost 2 kilometers away from where they were
marka hore ayay gaariga banjariyeen laba kilomitir ayuuna la cararay darawalka kadibna gaarigii waa uu istaagay waxauna isku dayay darawalkii in uu kasoo degaan baska kadibna waxaa baskii u suurta gashay inuu halkaasi kasii wato socdaalkiisa intaas ay ahayd wixii dhacday laba qof baana dhaawacantay wiil iyo gabar ayayna ahaayeen dhaawac aad u fudud buur ahaa dhaawac aad u weyn ma ahayn marka halkaasi waxaynu kasoo qaadnay labadii dhaawac ahayd waxaana geynay isbitaalka guud ee degmada Wajeer mustaad Chokob ayaa waxa uu sheegay in ay dadaallo kala duwan haatan deegaankaasi ay ka wadaan balse ay tahay in kooxda Al-Shabaab aysan marnaba wajahaynin xiliga ciidamada dalkani Kenya ayna yihiin koox ku dhuumaalaysata dhulka Hawdka dhacdooyin gaadmaana ka geysata taasna ay tahay in dhacdooyinkani dib ay usoo noqnoqdaan deegaankaasi
We are just doing the normal things you've been doing all along.
anagu weli waxaynu ku jirnaa howlaha naga caadiga ahaa ee socdaalka ahaa ee aynu u daba soconayna kooxdani saad la socoto dadkan ma aha kuwa ciidamada iyada ee wajaho marka maadaama aysan ahayn dad wajahaya marka weligeedba maysan noqon in dadkun ay ciidamada isqaabilaan waa ay isku dayaan dhigaan qaraxyo wadooyinka maanta waxay ku fikirayeen baskan uu yahay dad kenyaanka kale ah Chokob ayaa ugu dambeyntii waxa uu ii sheegay in shacabka gobolka ay ka codsanayaan wada shaqeyn laamaha amniga ay la sameeyaan ay tahay qaabka keliya ee loogu hortegi karo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee deegaankaasi sida dadka rayidka iyo hogaamiyaasha gobolkuba haatana isla qaateen
waxaan
dadweynaha kula talin lahaa deegaanka gaar ahaan Wajeer sub county iyo Tarbajba in ay dowladda la shaqeeyaan xog fara badan na siiyaan dowladda si looga hortago weerarada kooxdan Al-Shabaab marka deegaanadaasi lagu arko marka waxaan jeclahay in dadku ay noqdaan kuwa la shaqeeyo laamaha
amniga so that the security agencies can deal with them.
iskuulal iyo deegaankaasi Wajeer iyo Mandera iyo Garissa kooxdan ayaa dhulka Hawdka ku dhumaaleysato dhacdooyin xigana waa ay ka geysataa noocyada basaska noocaas oo kala ane haad iyo jeer waxay uga baratay inay uga qarimaysato dilka la dilayo dadka masiixiyiinta inta badan deegaanadaasi ku safrayo Kenya haatan diyaar garowga ugu cuslay ugu jirtaa qaab walba kooxda Al-Shabaab oo la dagaalami leed balse kooxdu waxay ku dhumaaleysanaysaa qaybo badan gaanqaadyo kala duwanna waxay u geysataa dadka rayidka iyo weliba kiisha dowladda dalkani Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa